gamanyi nabaneri chako bamve ko kulomwenda kasaja lwazi bulio mawani kamu kono gwaya tulera ntukama mulungi ekisera jonaru nakutenda ngamukamu lino uinza tatokiriza tewali kinampangula ngumira kukwe tata nabaloza nti be basinga manyi bonno basinga wampanguza mabira tunda lwena lyomuwambe bonompa bujulizi nti nali nfudde korona yenga mukamata nakkiriza zabantu nabavakera katonda kati gwe manyi nti ewange ngeri kyekiri nti tuva mu makanga maufu gwe kiri ne mu myoyo ne bwofuba noba mulungi omuntu ye muntu tatulirawo wekolera kalimu kobe bulungi omulala agamba yekitajera omutima nga mubyera sigala mubiye ne bwomuyamba atobona akola kyasiima omuze gwe guba muze gwe so nettima tebaliikiriza bukulu guba mutima we bagutonda toneyanga muntu yava ku bantu wamma nange enkola binnyamba kankola ebyange binnyambe omunakukama we batugamba kankola ebyange binnyambe omunakukama we randize wekka mabye tulina okubamu kulazi kulabe n'okukula kwetera kati ntoba kubanazaala ddala ddala nga nawe oli muzadde abaana bange abato bonzitambalekawa ye buno obulamu kyekikussa munno nga nawe olifa eriyo katonda ku nsi nnyini ggulu buno obulamu era yennyini bwo naye nga bennyimbira okunjagala bw'oba kyonvunaana waliŋŋambe ne mba kulegera obbayimbira nzireeka mu kyalo obulamu bwange nkyawakala ekirala ndi muzadde ndyokanga nembanga sirina bigambo kubasinga wanzi tata so obulamu bwange nkyawakala ekirala ndi muzadde ndyokanga nembanga ebimu mbyesigaliza singa wanzi tata ng'okumpalabanya paka mabira banzite nfiireyo abannunula bajja lwakuba mukama njagala era kale ndifadda ekiŋŋumya nti buli alina emiremba ŋŋamba guma gye bayiteeyo nzikiriza ensi tugiyitamu na kubonaabona kaŋŋume mungu gy'ali
munnanga bantu babi bankola ebyange nkize tewaliwo na kye baagala baali basaana musinga ndala abantu babi abamu emitima gya nsolo tewaliwo na kye baagala nno baali basaana
mabega tebali wala bali wano kumpi oli ayiiya nakusibya waakiri ne zifulumirako mu kkomera ne bwola akasente ko tazza ne abanga abanyumirwa entalo bajja beegonza naye maama bakumalako ekigolagana n'abantu badde nfuna mmeganda bakino kisa kyekindabya ennaku abalala nga babivaako tebakyayamba mwattu bali bulungi bazibu nno abantu bwe batunula si bwe bafaanana tulabanga abantu engwezi tulimba naye emitima gyabwe gya nsolo kankola ebyange binnyambe omunaku kama we batugamba kankola ebyange binnyambe omunaku kama we randize wekka bamponinga lwakuba nkola bulungi byenkola mbwe kyali jjali bwekati nnindeyo olulumba lwabo olupya nayimba sisiri abantu abo kye bankola ne mbaddamu bwe balemeddwa okwekolera ataawo tebannyega kantu naye amalogo g'osindika eno gajja kudda galinde katonda gwe nsinza bw'atalinja bulireera sirivaawo nze ŋŋumira kuba mpagira okwagalwa si kwegula mmwe mwegule tuli basangayo mbiwejjo wejjo n'awaadiza mmwe ngule amaanyi ameemanyi okweyogerera togiyita firimu eno abantu baawula ekibasanyusaera omwe mwebakyayira be baayagalanga n'omulala mugambe nti ow'ekaliisizo